binyuma, bitandika binyuma. Bimaliriza bibowa, bibowa. Muno munsi mwentude, inze mwentude. Amasanyu nebizibu motade, motade. Yagaliza bano.
Obutale bugale, owa boda mugule.